Christ music, baby.
Yendo ananisaidia vita nazo fighty. Verse iko right hata niandikia lefty. So many kings, I'm last king of 90s. Mshtuwe zai tuna throw house party. Kama haji naita bebe mbili 190. Unyama ni kama muda mnaupoteza IG. Psycho livo ndongo tunapwaya kwenye IST. I get anxious overcoming anxiety. Wali nansi mundu daily tuko kwenye diety. Nikisema naelekea juu huo guarantee. Ninafika kiwango chandege siyo kaiti. Future ina smile kama Roseman Fere. Paka nice inaniumiza macho jinsi livo brighty. Shida huwa inakuwa moja tukikompete. Washindani wangu kila siku wana white seat. Hustle mpaka watoto wakituona tungatie lip. Hustle waiter ataileta namba kuchochea tip. Hustle like inoma mana sipendezi nguo cheap. Mpaka mina mama kwa safari tushindane trip. Tungili na maliza wafalme so I don't sip. Nashindana na ku overthink niki think deep. Mina lala kwenye saa making money when I sleep. Mina lala kwenye saa, mana money never sleeps. Taking it overseas, tunatoa dawa, hatulazi, hapa ni pharmacy. Utotoni litwa chindu mule, likuwa ni prophecy. Everything, verse ingekuwa ni picha, mkisema editing.
Listen, ule wakati umefika wakusema thank you Jah. Blessings za mimi ni kazi imejaa kwa jaa. So let the glass kiss, tunaishi one life, na tunaishi haswa. 36 kanidi, so lotu kona ra. Maisha ni kuishi merry merry Christmas. Vile sijepata this year, ntavipata next year again. Maisha ni kuishi merry merry Christmas, yes. Nile time ya kupray shukurvani for another year. Biggest birthday go kwa business, Jesus is here. Na ikeki ni kubwa taikatia tasnia. Kila mtu atapata tutalia kwa snia. And I'm so grateful kwa God, new year ikonia. So everybody, happy new year.
Na haso nilizopitia hawezi kuzipitia. Ndo maana njia yangu haiwezi kuwa yako pia. Mungu ni mwema kwangu, shetani kasingiziwa. Na huu mwaka Mr. Christmas nimebarikiwa. Walo ni bania leo ndo ameniachia gap. Mpaka nyama zao squeeze nazilia nyumbani kwetu. Kipindi sina viatu natembea peku peku. Ndo kipindi ambacho na waza mtoko yetu yetu. Mungu kanipa na chokitaka, janipa na chotamani, ndo mana sifuki mipaka. Mashaka, sina ndo mana nina mamlaka ya kufanya na chotaka, so nye mna chokitaka. Sometimes, vitwa ni boom boom kuchoka. Magetoni na potoka ni ndum dum kumoka. Na siwachi gepu na zoom zoom. Manyota pesa ipo kwa yosyo ni mingum gum kutoka. Vita ni kubwa wachache ndo wenye slakali. Na tupo kwenye leva mbayo atogopi atari. Atogopi ajari gemu shaisuka na suka di vichwa vya habari. Mtani ni njakari atusubiri muda japo mkononi na zakari. Watoto wape habari huku mambo ni shwari. Dada kitoa mambo na tuwa tofari. Na isafari haitaki suka wala dereva wa gari.
Wananitaje?
Tunapendeza hata kama tujeva. Hata tuvae la kuchumpa la kuparama. Lewa pombe siye, tunalewa sifaba. Uke shinda meji, tunashinda ja. Nino yule msemaji, nila msema manara. Squeeze mshiko na uvute kama vile sigara. Hizo business, nipe hizo business. Nataka kichwa cha habari, tukinyewe kipara. Ikitaka mishka, kinapandaga boda boda. Pia mwenye gitu, mendo mwenye kigoda. Wakiuliza maswali, tekwa nini nimenoga. Wambia lisha kufa, hali iniroka. Leo nikatao, no ninagubalika na. Nashukuru jaha na blessing na. Wape salamu zangu niko fresh na. Wabaya wangu sina kesi na. Sikwezi kila siku shere. Wala sitaki kwere. Rana jipa mwenyewe. Yeah. Sikwezi kila siku shere.
zaramu kimumana. Kitaka ligi hapo unakula tano kama mnyama. Bongo kuna kunizidi kwa michano chenu mama. Sije sepo na kijiji kama mwenye kitu chama. Waga sita za mikimo, totoke katikino. Kila panchimo, au ni asani mwakinyo. Na nye wakuda mwaka utunenda jino kwa jino. Mpaka muulizane vyuyu ni morabu au albino. Cause nipo kila sema the enemies. Squeezy natafutwa na madem kama Hennessy. Mikosho mikali babu sipotezi energy. Netwaga Toronto boy naongoza wanyamwezi. Kwa biti ya dupi nafanya matusi. So mimi muulizeni isole ni chusi. Kabla ya kushuti challenge wa movie. Kwa nini sana kufwe na bagi bunduki stupid.
Yo, asante Izo, acha nifunge mwaka kwa busara za papa mafido. Nimekuwa nikishukuru since nikiwa kido. Na nitazidi kushukuru hata nikifika kibo. Yeah, asante baba kwa hizi blessings. Mana kuna wengi walijaribu na wakaikosa freedom. Misu kwa na waza kanta make it. Tila ulini linda miso special ni baraka we know. Wengi walitamani kunizima this year. Na bado nika shine mwaka mzima this year. Ndoto za kununua ile bima this year. Nitajaribu ten another time next year. Maybe another time next year. Mwaka uu nilikuwa na nguvu nyingi no fear. Mindo wako niyo fear. Wanao fear. Merry Christmas kwa wanangu na wanao pia. Yeah.
Pengine ujanijua unanisikia leo. Nakupa pole alafu karibu utamia leo. Kwenye hii maya hizi levo. Kama sio demigod basi devo. Huku fidi kashachia cheo. Hakuna swali hii ni coronation. Yuko wapi mwenye swali hebu nioneshe. Nikiwa yupo bada vesi ya tatubu. Kingine I'm full of love and I hate and I gubu. Mwakundu zaidi ya geek wa kiindi. Real na ipingwe japo squeeze ya nefake ya na nguvu. Man, sionyeshi uwezo na thibitisha. Awachani wanaleta mchezo inasikitisha. Sasa ni mwendo wa kuua na kuhakikisha. Lengo kutofautisha nejua na kubahatisha. Tauliza jina sina haja kujitambulisha. Mwanza dimzizima oya vina vina chambulika.
Seen ladies see me in this cream cause they know I got the juice. Yeah, I got the cream, it's the time of the year. Jesus' birthday, hakuna kusikilizia. All we do is party, I'm under the mistletoe. So kiss kwa watoto, masnish ni mitoto. Wakome na msoto, mziki ni loko. Likti ni moto, wapi kiberiti mini washe kimoko. Nisho piga mid-cast plan, I got the Christmas money. Sionekani maskani, I'm with some Christmas honeys. Lisa, Shani, Diva, Dani, what a 10 over 10 dog. Keep it 100. Tumegrind mwezi kumi na moja December hii hapa. Let's have a great time. Tumemaliza hii chapter. Bila matata, bila mashaka master. Tulizi saka, chaka kwa chaka. Hustlers Mr. Christmas, call me Santa ukitaka. Wanani discuss, sababwezi kunipata. Nasambaza love, man, I've never been a hater. If it's not about Christmas, the nigga, see you later.
Dear Santa, smear gang chemical. I don't need a lot, baba, twende mdogo gentle. Grant me the wisdom, wazo waku reason. Blessing kila season, ingoma kawe hit song. Ndo mwisho mwaka tufunge hesabu. Muda tupaki zinyavu, ndo muda wakula shavu. Kumuona bibi na babu, matunda tulo ya panda. Leo tuvune kwa sababu God did. Aliye juu karuhusu soko uwezo wetu. Tusha pita chocho nyingi tena peku peku. Tuko huku baridi na mvua shwa setu. Tunakazo na jua ila tunamiss kwetu. Dear Santa, bariki wa sonacho pia. Bariki wa gonjo, bariki wote wanaolia. Igusa kwa upendo nchi yangu Tanzania. And I wish you Merry Christmas and Happy New Year. Hey yo Papa,
nikilisa pia nacha kivumbi kama ninja. Ujuzi na ufundi ni kama vinga. Isia zile zile iwe sound ya kinubi ama mbinja. Chachoka na movie za makinda. Ndani ya zama zama mbwiga. Vijana wana tija wanaisu kitukane. Na kwa unyama kama simba. Kuvika na vilemba kala singa. Eti wao ndio wakali. Mitani vinega bado wanazinga. Wapambe wana vimba wanajiona kama zimba. Awana kitu wanaishi kwa kupigia wana mizinga. Pressure ni zaidi afsa kazinja. Santa Claus dupi kanyonga. Unju kachinja winga. Wanga wameroga. Mungu wameshinda. Uwezi toboa ukizindekiza mboga za tinda. Na kuona Ice Cube, wata unijie na six packs. Nice move, unju once again na Mr. Christmas.
Wananitaje
Mr. Christmas.
Wananitaje
Mr. Christmas.
Wananitaje
Mr. Christmas.
si dina kwenye ndege so migawa tena. Nalo ni beze nzi zile sasi woni tena. Maisha yangu kama movie we cheki cinema. Na kini cheki ya wanipati wajaribu tena. Mbona viji mambo, mbona iko mambo. Acha kai kando, haso paka ngambo. Ndoto kupush lambo, kisoje kimugambo. Yeah ready to ramble, wacha window chambo. Na leo si mnajua it's my birthday. Ni mina Jesus kama ujui leo is our day. Party imebarikiwa, party imetunukiwa. Party ya kuheshimiwa, Emmanuel kazaliwa. And if you don't know, now you know now. My flow carry sasi yani bow bow. Kutoka tezi harakati mpaka duniani. Na wanangu wana support siringe kwa nini. Wanoko bado paka mseme na siyali mimi. Zenu chawi mi baraka nkona Mungu mimi. Ni kusali mani mbele na kuhaso. Ushindi lazima kimaso maso. Na kubariki barikiwa utakaso. Mwanaume sifa kukuvuja jasho. Izo ni ngumu kupotea niko na GPS. Nikose Mbeya nikose Dar na someka US. And yes, na so bragging ni facts. Ni king kutoka green aka business. Na sina kwere si mnaona na mnanisoma. Kama soka namba 10 mini Maradona. Mashambulizi mwanzo mwisho hakuna kupona. Uliza wakubwa zako nimeshindikana ndo mana. Wote kimya, yeah.